Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alkamisare noga lewru utti tande 2015 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirgi masilimaji capanɗe nayyi e joyi meɗen tawa e nder maison de la presse bamako jottinonnoɗo kabaruji ɗo yumor waygal on compétitowide gueɗe noddirteɗe asa waɗɗe wakkati joni ɓe mbi ɗum woni heɗogo palago hakkude mabɓe kamɓe guɓe noddirteɗe plateforme leyi laamu kidal o wakkati joni ɓe mbi goɗo heɗo fottine toon wala fo ko ministrement waɗir oɗo golle sona fati gueɗe ɗe memidira leyi laamu kidal o wakkati joni ɗum woni heɗogoɓe palitogo fa hande ɗum wonde waddude haala ɗum woni le balle politique gonɗe ley leydi meɗen di balle gondude e laamu oɗe jatti wakkati joni ɓe kollitiwide nde ɗo hunde du nde famnaki fe nde famnaki du le majjonduɓe kollitiwide wakkati joni ministre ma daar fa yoppa lawol muɗum balle luttidirɗe e laamu oɗe wakkati joni kamɓe ɗo ɓe kolliti metti mabɓe le oɗo golle ɓe mbi sa ƴeewi laamu o kulle ɗe fuu ɓe ganneteɓe tan ɗum wonon dornoɓe sotorma ngaji ley leydi meɗen ndiɗo bomako ɗo beete hande ɓe puɗɗi murtere mabɓe ley murtere nde du ko waɗi ɗum ɗum wonon caggal ko luttidiral waɗno hakkude police goto e donno sotorma goto le dene bomako ɗoɗo garanti buguɗo hollitan wiyede son yimɓe le ɗiɗo keddi le hen ɗum waɗi so ɗiɗo murtereji gaɗi hollitan wiyede duɗum woni murtere mabɓe nde timmoyan fa noga yamde le kikkiɗa ko ɗo bomako ɗo sécurit ɗi woni kabaruji mo emin jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade guɓe nodditirtoɗe asa waɗɗe wakkati jonoɓe kollitiwide ɗum woni hono ko heɗo go fala toon ko goɗo o heɗo go itte toon ko yaawi le majjungu ko waɗi so goɗo heɗo du fala toon ɗum woni kanjo guɓe nodditirtoɗe plateforme gacca fati ɗe naata le ngallure mena kande le majjundu honno wirano to so ɓami fa yimɓe memidiri so ni ɓe candama law tan so mbawgo si ay tan hollitande wiide tan fa hande kafiya ko iwata hakkude jama o noon ɗum wori sécurit ministre ma hollitiwide du wala fo koɗir oɗo golle sona fa ɓe ƴeewyalon ɓe kaybirta yimɓele ɓe ɗum woni le saha leydi meɗen ɗi le laamu kidal o foti basi ɗi gat toon Ousmane Diko
len lantirgol kabaruji sema wi ana darde ministre ma falto ko yaawi nokkuji ɗo wondi e rende saha leydi men fuu ɗe nokkuji goni Tabangort, Anefis, Menaka, Gundam, Ber, Tumbutu, Gawa kañum e Kidal. E wi mum ɗale gueɗe ɗe jiida ɗo guli ngala ñalaɗi ɗiɗi ƴaɓɓiɗe ɗe du gacca wi jaɓanali ko oni waɗi heedode piilol kidal ko gouvernement Mamadou yo ɗon yaaɓi ka felali golle o dardi ministre ma du heddo e dow golle mum rende yimɓe fuu keeri pati gaɗa Mamadou Konate ministre golle neɗɗaku Mali wi yo ɗum wolde hakkude jañeli nde heɓanaka jogola laati sababu o baasi yo wayde pamral waɗi piyanɗe laamuji tawangal mbawade sakkade ɗi baasiji ka no ɗum waɗi fuu kala ana heppi e timmali
leydi alangeri nde ɓe kollitiwide wakkati joni ɓe mettama sanne ɗum wono ko baasi ɗi puɗɗiti kasi le saha leydi meɗi ni le majjunduɓe kollitiwide ɗum wono addiɓe imminde toon kaɓorɗe ɓeɗo yimɓele wakkati joni ɓe kani dartede daña koɓe golla le hen du kanko ɗo woni ministre communiɗo hakkude alangeri le leyɗele goɗɗo o haali ɗum le communique o wi sa ƴeewi le ɗiɗo baasiji yimɓele hewɓe keddiki le hen le banggal gueɗe ɗiɗɗe fur wakkati joni ko ministre ma waɗi goɗo heɗade ko wakkati joni o fa hande ɗum wondi e wadde haalaji le leydi meɗen ɗi ɗum wonon baale politique ɗe jaata kollitiwide wakkati joni jaraki oɗo golle baale gonduɗe laamu oɗe ɓe kollitiwide sa ƴeewi ɗum famminaki fe ɗum famminaki du honno ɓe kaldirino le majjuɓe mbi ministre ma daar fa yoppita fa yoppa laawol muɗum ɗum woni le kibar jaam e deƴerle leydi meɗen ɗi keɗe ko kanko Alassane Abbatoure o parti kodem o haali du hen dow faccitago Barky Cissé
je crois que miila ko woodi ko hana ko cuuɗen ɗum wona tiɗallaji hakkude gonduɓe e laamu na luttodirɓe e laamu kala baale politique ɗe fuu kolliti metti muɗum e dow ko wondi e waɗede ko ko famminaki dun satuji en gaɗan hono ko wondi e waɗede ko en pamana ɗum tawene ɗum suuɗaki heddande banggue ministrement o ɗum suuɗaki e fey goto ko homfu ɗum hani landade hoore muɗum min miɗe miila ministrement woofi laawi ɗiɓe kani jokkude
baale ɗum won luttidirɗe laamu oɗe du ɗo jaati ɓe tawa ɓe kollitiwide sa ƴeewi wakkati joni laamu o golleji ɗi fuu ɓe ganneteɓe tan kanko ɗum won noddirteɗo Alkayde Touré yo député yerde to assemblée nationale to keɗe ko haali dow hen to faccitago Barky Cissé
aujourd'hui hande eɓe gondi hollude en sembe saabi en gala bawɗe ko saabi mbini ɗum ɗum walde dental leyɗe aduna tuugui ɗen ɗum waɗi soɓe gondi e fewnude en ɗi tiɗallaji gouvernement o wala fuu ko o wawani ɗum miɗe miila menen men keƴaɓe ɓiɓɓe leydi ndi ana hani komin kollita ko woni miijangoji mabɓe dow kabaru o saabi de ɗum woni wadde politique en kana hulde saabi leydi ndi e hoore muɗum ana e tiɗalla gouvernement o holla e metti muɗum dow majjum ana hanno koɓe kolla metti mabɓe dow ko ministrement wondi e wadde ko ɗum hana wadde ɗum gouvernement o hanno hollitide
gotnaabe gombe le laamu kidalo wakkar jona be ngadi noddango fewde gede de fu be bitino hono yite hubunge tonge no ngifirta ko yaawi ben tinno kalda kawra le majjun du kanko gotnaado goto holi tiwit sa jewi dum way waddu tiida laaji goddi kaseno kalda le kawra ngal hante brede kanko no dottu ahmed dun ag ignaso kede ko hali do hen yo député to kidal to do faccitango barke sise
min noddango mo jogi mi ko fewnammi e gube didde fu dum woni be tinno be ngada kala ko be bayi wadde fa bonandaji di dale e le nokkuji de be tinno dun be fa bo fa golle di kaldal e kawrangal jokkite ko wadi ko ana waawi sabin binde tidallaaji maw le hemtugol jam nyibudo ko waawi hadude talkur kaldal e kawrangal tabede so wiyama fa hande kanje gede didde e de gondi e habude mede mila dun tinnan kabaru kaldal e kawrangal fa sanne feso keddi be ana jogani dun anniyaaji lobbi so woldeji di celayi e le nokkuje de jam nyibudo waawa ka hemtede kanje gube didi gondude e habude le wattu joni o de fuude tongi kaldal e kawrangal ana haani ko be darde en fu ndoppondiren juude taboden laawi ceekaadi mbawdi sabin binde jam e dejere le wattu joni o mi andana kawrital kan nongal wadede to nyaametu ko yoga e mabbe hanuno tawede mi de mila so joni kawrital ngal hebaama wadede edun wayi faabaade kaldal e kawrangal faasan
sekrabo do mbali netri mi jojjo modo hello amen bemal andengal mi noddu ta face facebook go bete hande donnobe sotorma ngaji le leedi meedi ndi won do bamako do be puddi murtere mabbe le majjudu ko de do murtere do won luttindir ngal wad ngal le yonter de hakkune police goto do won donno sotorma goto le nokku noddirte do garanti bugu do bamako do so yimbe le dido keddi le helle majjudu be puddi murtere de wakkati jago nyande murtere na hanti moyde faali no ga yande le majjudu be noddi do won laamu be bittino daro darne mudu kede ko neddo goto donno sotorma ngaji haali do hen noddirte Amadou Mayga
sayino yutudo handen be ngadi arrêté travail o wala fami torra kila en kan ko be torri mi hunde fu maawa halde saatu fu so wona mool e le 4-4 be jokka min be nangamo le yana do rutter nyallanto fa laasara me njoo nyaa tati sa yoba do halta sa yi wule do kan nga do on wiel sare nangima minen ne ko kansay wari ko o wini mi tinno kanko o wari kanko laamo ko o hida hunde wonde papier nga yabe fu be kibina to be kibini hala wala hen hande mool fu wala do papa mo hibbay ne mere papa wala hibbi police nangati to do ki wona ga furu fu e wi afa tawi furne wolle le mool bamma e mi furu al do nangal so padi babi wolle ko dama e mi am babi ane ko dama a yaban kalis bo o sare ngaji min ma anda fu be ngata adaru
murter nde wana donnobe sotorma ngaji di fu jabi nde do murter le majjundu kambe parantibe laalibe ni dari le laawi di nde be ji nado fu natu le sotorma ngaji di fu be janni ni rado be jaltina jomun en jaati dum non doktorore man mawnde do bomako do doktorore nodirtene Gabriel Touré tiagal ko be ngadno murter mabbe balde tati ko woli tawede kenya be puttito golle le futtingol golle gol dubbe kolitiwi saaje be kaldi e laamu ko futti balde fa hande be pamre e laamu o fe do non doktorore mabbe de wordi tonno fa yottiade hono hakkeji mabbe gordi fu be kaldi do hen kede ko kanko nodirte Jimmy Kanté o haali do hen do faccitan Ousmane Diko
la greve a été
murter golle nde warri no yirani suudu fay woturu do nyaabe cawrete uditaka murter nde latike sabbe golloɓe jokki biyangal yewde wayde gollude fa warde e gollude nokkuje de mbawaka yoppede de fu men jidana yaade murtere men andini murtere nde ila wadali men kolliti komen kaja sabe yomen sagantobe yo hore gollirde nde hanno yidude amen hollitamen ko wawi mi wawa halande ko warta wadde minen yo jama men gollanta so won komen garta wadde fu kana men kawra e jamaare nde
assemblée générale
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabotobe studio tamani
ce kraba jelo do ni les réseaux ngaji tobe kolliti wiide kanko do on horejo leedi do Ibrahim Boubacar Keita kiki da ko yehi do on le lamu sikaso le majjudo ma hani wadde ton ko yata balde tati so wotto balde to yida yimbe le gombe tobe o jawo hunde fu ko buri hasindinde le hen tagal mudu do li tawero udi tanto doktoroji o moddintinan tondu laawi kolliti wiito nyafinketo do on no bellabe gombe nokku no dirteda tere wakkati jonoobe tampi sanne wi'a wakkati fooni yimbeelbe ngada bonanaaji di fewde mabbe sa jeewi terali laamu tonko o woni le majjuduuli tawede jamma nyenden wi'a wakkati nogay didi yamde yimbeel bombe sumbu kanye natto so kelito bitikaaji ngujjuton moto ngaji di tiagal modu do holi tawede di do bonanaaji di matama to sumpito to du yama geelodi kewdi yimbeel bombe sumbu be ngujjuton ngartan faado kuli korodo wi'ama do wonono yimbeele be gondi famminirde tan faabe jeeyal hono be lanninirto wotteji kaandi wadde leedi meedi ndi wotteji commune ngaji kanye wotteji reso ngaji leedi meedi ndi le majjundu balle halanane en tawama le her kanye balle politique wakkati jono be jeeyal hejjo jeedi be kan yaltinde de hen faabe lannino ido wotteji jaggal mudden garanti minen faado jennedo holitamir ko foti ujunere bi adama kanyi en ballira ton nyamduuji di don balli guuji gadaama fewde don wono commune ngay sappo di don goddi laamu jenno ngabbe di don balli guuji don wono walde wonde leey laamu jenno humini non kabaru yirwere de kreduuji sekirabe kabaruuji mo dimi jogini on do hande di ngoni i o micciti to wiide tan wakkari jono gubbinodi tirto azawat de be ngadi noddango fewde ministre mabbe bi ben tinno ita heedo go pali ton wakkari jono faabe diide gube no tirtoode gacciade en kabi wala fu mawdo en cenda matan hulitinde wittan fa hande kafiya ko iwayi le majju wakkari jono hono communisme fa to heedo go ko balle politikiji le leedi meden dibe kuliti wiide wala fu ko pamile hen dum famminaaki du le majju be kuliti di ministre dar fa yoppo dum wonono golle mudum le leedi ndi kanje balle lutindir e laamo wode du sa ewi be bi laamo o kulide fu be ganne tebe tan wala fu ko be ngatta